Gana nyangile Angifise lutho Ezeyo yami manqela Angifise lutho Ezeyo yami manqela Angifise lutho Ezeyo yami manqela Njengoba sengicala yena Sengicala uniphathe kahle Njengoba sengicala yena Sengicala uniphathe kahle Njengoba sengicala yena Sengicala uniphathe kahle Alayela ngicala yena Ngicala